got Christ, the mixed you got my name. DJ you held up to call on him. You got Christ, you got my name. You got God.
EMD Records.
Ching 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 ching
selector. Yeah, when the music is up, what we do? Take it back from the top.
Brand if you got Christ, you got money. You held up, you should call on him. You got Christ, you got money. You got God.
EMD Records.
Ching, 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 vipofu na wale katembea juu ya maji dhambi zetu akatupia mbale aliponyaga vipofu na wale katembea juu ya maji dhambi zetu akatupia mbale alishinda Kalivari zaidi ya panado sitamo damu yake inaponya mo zaidi ya panado sitamo nimeponywa ndio nacheza lo
Sijakata, lakini bado sisi Yesu ndo yetuta ni bora uamini tuamini vile nafa mimi nisha kupatiri usipoteze masaa usikubali dunia ya muwe mali utaishia usikubali dunia usikubali dunia nana na mambo ya jana jana tumwachie bwana bwana kile mimi nataka mjue
kuongoka ndo
chini bada na tubeba ata tufanye nini bada na tupenda so tumshikilie tukicheki kalenda so kila siku sisi twende down kwa magoti tumuite Mungu baba now hey yeye yeah, anatupenda now msalabani alikufa juu yetu now,
now. Now.
Hey.
Get it.
yako hai sindogo gio Ni vile nimetoka famorio Alinipata kwa mta kwa mangorio Sa maisha tam, tam kama orio Wata nizitoke, nizitoke Alinipata pale chini kwa matope yeah. Wata nizitoke, nizitoke Mina ye kam kisi na matope yeah. Sa mikono juu kaza pasta Na shetani yako chini kama dasta Tingiza mguka haina plasta Tuzitoke twende fast Nasikia kuzito Nasikia kuzitoka Tuya kule kule kito Tuya kule 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 Wata ni duka Wata ni duka mata Brabada Wata ni duka Wata ni duka mata Bada 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 Wata ni duka
Shetani, anipati moa Na mpateke kawaifia DJ Mo Masterpiece, masterpiece Nataka blessings Na nataka peace Masterpiece, masterpiece Nataka blessings Never you won't get a peace Nikika kwa shetani sitamea Ananiseti na hata nichomea Nikika kwa shetani sitamea So I'm not there Shetani sikutaki kwangu Wachana na maisha yangu Wachana na wokovu wangu
Chini ya mama Masterpiece nipate chini ya mama 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 Masterpiece nipate chini ya mama
Wangapi wame try nidunde Nazidi kuwa stronger Wangapi wame try nidunde Nazidi kuwa stronger
Rewind and come back again select oh.
Yeah, na 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 na
na na na na na na Chevy
Dave, the DJ guy
Wangapi wame try nidunde Nazidi kuwa stronger Wangapi wame try nidunde Zidi kuwa stronger Ona Niko fiti, niko true Na hata wakiniona Niko fiti, niko true
Mimi toto ya Zambe Toto ya Zambe Mimi toto ya Zambe Mimi toto ya Zambe Toto ya Zambe Mimi toto ya Zambe Mimi toto ya Zambe Toto ya Zambe Mimi toto ya Zambe Mimi toto ya Zambe Toto ya Zambe Toto ya Zambe Mimi toto ya Zambe
Kadori wanipenda Hawezi kunilenga no unilinda January to December no Kadori wanipenda Hawezi kunilenga no unilinda January to December no
Nimepona
Niko fiti, niko true Na hata wakiniona Niko fiti, niko true
Mimi toto ya Zambe
Toto ya Zambe
Mimi toto ya Zambe Mimi toto ya Zambe Toto ya Zambe Mimi toto ya Zambe Mimi toto ya Zambe
Back.
kiko mikononi mwake kila kitu kiko better mimi nisiona
nyota the dj guy
kuna watu wakitaki unabarikiwa sana wanateta anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta inazidi kunyesha iblisi ananyeta kuna watu wakitaki unabarikiwa sana wanateta anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta inazidi kunyesha
kwenye moto mingi usidhani eti hana kopi hata nikomboa FYI
The Mix Creator DJ Dave.